E ngā mātā waka huri noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki ēnei pitopito kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei e hōhonu haere ana te rua o te rōpū nā hinara me ngā whiunga kaikiri kei te puta i te rōpū. Kei te whaiwhai haere tonu te rōpū tōrangapū Māori i ngā āhuatanga kaikiri a te tari pirihimana. Hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. E hōhonu haere ana te rua o te rōpū nā hinara me ngā whiunga kaikiri kei te puta i te rōpū. I tēnei wiki, ko te mema pāre mata o nā hinara a Paul Goldsmith tērā i pihi ake ki te ki, he mea pai te tāmitanga a te Pākehā ki te Māori. Hei tātū whakairiora Williams hia mana o te ohu Māori o nā hinara, no nā ake ēnei kōrero he e hara tēnā i te whakapono o ngā mema katoa o te rōpū.
Anakai te mōhio mātou o te ao Māori, te tei mahatanga o tēnā kaupapa, e ka mai rāno, tainoa ki tēnei wā. Nā ko tō mātou wero, ko tō mātou whawhai, kia whakakorehia tēnā kaupapa, tau mahatanga e pā mai ana ki a mātou. Ko ene te whakaro o ētahi o amahi ia pō, tāna kōrero e kore etika.
Ki ngā take kaikiri tonu kei te whaiwhai haere te rōpū tōrangapū Māori i ngā āhuatanga kaikiri a te tari pirihimana. Ina nahi rā i whakarite wā rātou kia hui tahi te rōpū tōrangapū Māori me te kai kōmihana pirihimana, engari auare ake. Kaore ia i tai ki taua hui rā. Hei tā rā Wiri Waititi kai ārahi o te rōpū tōrangapū Māori, kei te karo rawa atu rātou i te rōpū tōrangapū Māori.
Ki e whaiwhai nei hoki mātou, pātai ngā pata pātai ki te minita mō ngā pirihimana ki roa whare nei, mō ngā mahi kaikiri a te pirihimana. Ka kitea i roto i ngā rātata nei, kare rātou i aro ki ngā auwe a te iwi Māori, ki te kaikiri i whakātuhia. Ki te iwi Māori, ki te patu, ki te tahuna i o tātou marae, ki te tahuna honu ki ngā whare i tēnei rā, i whakaritea mātou e hui ki te taha o te komihana, engari kārie i tai.
No te rangi tonu nei, whakaputa ai te pūrongo a te rōpū motuhake i āta aro takengia te āhua o ngā tukanga tiaki kaiako i roto i ngā kura tuatahi o Aotearoa. Ko pūaotanga te ingoa o te pūrongo, ko Steve Mahari minita i ngā take mātauranga o mua te kai hautū i āra taki i tēnei aro take. Ko ētahi o ngā tūtohinga o te pūrongo e mea ana, kia whakaiti i te nui o ngā tamariki i tētahi akomanga kotahi kia whai wā motuhake ngā kaiako mō ia tamaiti, kā tahi. Kā rua kia whakarahi ake te puna o ngā kaiāwhina, kotahi te kaiāwhina ki ia akomanga. Ka toru kia whakapakari ake te kāwanatanga i te taha mātauranga Māori, i te mea kei te heke ngā putanga ako ki ngā tamariki Māori, i roto i ngā kura auraki. I ohorere katoa te uri no tauranga moana a Jack Thatcher ki te rongotanga atu i whai tohu hiranga aia a Queenie Irihāpiti i tēnei tau. Hei tā hoturoa kū hoatata ki a Thatcher, e marama ana ia ki te take i ohorere ai a Thatcher ki tēnei rongo. He oi anō koeira te āhua o Thatcher, he ngākau whakaiti tōna. Me te mea hoki he nui ke āna mahi i roto i ngā hapori e hara ia i te kai whakaiti. Tere waka anake.
E hari te mea ko ana mahi whakatere waka anake, engari he nui tonu ana mahi i roto i te tao te iwi, ana mahi kapa haka, ngā whakahaere e te he o ngā āhuatanga i roto tauranga moana, ana mahi tiaki i te moana i te wā i tuki taua kaipuke i te toka i wawake rā o Motiki, e rā mea katoa.
Nō reira e hoa māko e pū ngā kaupapa matua o te haora e whai ake nei ko ngā take hākinakina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pākīwaha. Current affairs from a Māori perspective in English here on Wātea every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pākīwaha on the go at wateanews.com.
Ki te riki, ka tahi nā te kapa pai o te kapa kahurangi ko tērā, koirā tā paratene wirepa mā ngai hākinakina. Hei tāna anō, he rawe te taenga mai o ngā kanohi hou ki te kapa New South Wales, ko ia I putai o rātau ihu I te pōrā. Anei te reo o paratene wirepa.
Ia te tau, kei reira te ā mai mai me te kō ingo ingo I mua tonu I ngā tukinga State of Origin. Hoi anō rā I reira ngā kanohi hou, Brian To'o, me Jerome Luai. E arahi ana I te kapa New South Wales me tō rāua Hoa Pumau a Nathan Cleary. I reira ka tino puta te ihu o te kapa New South Wales Blues I ngā pōrā.
A kā tiake rā e hika māka mutu ake I konei ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko leiri pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.
Hei pāho.